katonda tekirikyuka leero n'enkya ebiro byonna neera neera waliwo lwenda gasigwanira mikisa gyogaba naye era n'ompa neera neera janjabanaki obunafu bw'omwoyo natera tuyambe neera oli katonda tekirikyuka leero n'enkya ebiro byonna neera neera waliwo lwenda gasigwanira mikisa gyogaba naye era n'ompa neera neera janjaba nanti okunafu bw'omwoyo natera tuyambe neera twesiga Oh,